fazer beats made us.
Minapenda zako story tukiwa kwa bedroom. Chuchu macho ya kololi ukinipa na chum chum. Ni tam tam, you come come. Daily mambo yetu yote ni bam bam. Unanipa siku semi na kimbiza. Daily penzi letu lina waumiza. Kama lina boli kwako metuuliza. We usigi nyache baby, utaniumiza. Baby, you my everything. Ndakupa kila kitu, ndakupa mbaka mimi. Daily, you my happiness. Upendo wako tu kukuwacha I can't, yeah. Baby, you my everything. Ndakupa kila kitu, ndakupa mbaka mimi. Daily, you my happiness. Upendo wako tu kukuwacha I can't.
Tamu yako yangu medicine. Oh. Na vile umeipakia ndimu na pagawa, oh yeah. Tamu yako yangu medicine. Oh. Na vile umeipakia ndimu na pagawa, oh yeah.
Nanipa vyote mbaka na saza. Sometime na pagawa najiona kakilaza. My baby touch me, my baby kiss me. Wombe ya mask, nichi mwaka uwa watu party. Kama boli kwako nsha tuliza. Kama goli lako nsha lipiza. Twende city mall ama sinza. Ama cheki movie banda umiza. Napenda style zako unazo nicholea. Ukichola saba unanipa zilo. Neki kupa tatu unanita ilo, yeah. Baby, you my everything. Ndakupa kila kitu, ndakupa mbaka mimi. Daily, you my happiness. Upendo wako tu kukuwacha I can't, yeah. Baby, you my everything. Ndakupa kila kitu, ndakupa mbaka mimi. Daily, you my happiness. Upendo wako tu kukuwacha I can't.
Tamu yako yangu medicine. Na vile umeipakia nini, napagawa.
Medicine.